Rooster Audio Station.
You stop, come on, me kyo niko you stop, come on, kyo na wana niko you stop, come on, wana nyimbo fanya song drop, come on, kyo na wana.
Yeah, namsuka, 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 ni mpako mepitiliza.
Oh yeah,
kisheki nukisha na nangu na plani za kwende pizza.
That's right.
Unaweza kajiona msela mavi tukakukimbiza. Kimi stali ya miogo ya koko wanangu, siwa baga wala pizza. Yeah, mina jiona niko tap tap tap, mina penda boda tap tap tap, mina weza fanya chap chap chap, mina weza fanya clap clap clap. Mina weza kwenda chap chap chap, mina teka nisi rap tam tam, mina wana tam konzazam, kwa padozi kwa nisini zam zam.
Yeah, little boy, it's your daddy boo, we ando na fanya ni baki macho juu. Hey, nibi daddy too, wana sema you already know what to do. Huu moto gusa wone, singizi foko mpaka nchome, nataka beef embutone. I got a game, got a homie, rooftop, rooftop.
Kwenye na dondo shi blans kidogo. Yeah, me and my nigga, we just wanna mind it, we just wanna light it though. Me and my